sawirki sideedaad. Maddii iska imaadeen dadkii doonta, yaa Yuunis way ka areen, adiga wali soo samaysi dembi weyn waa. Meel ada dareeraanana unun dabaysha maninkooy lahayne, laakiin walaa ninka koytay in adi dembi soo gashi. Markaas yaa Yuunis way ka jawaabi in usiga laki tuuro badda. Maddii badda laku tuurina nibiri weyn yaa gabsadi, nibirigii wiinayna afka yaa hangali. Yuunisna way kinoolaay muddo dhan, way kinoolaay muddadii ay kinoolaayeen isaga, afkiis dhahdiis yaa kinoolaay. Meeshaasna walaaki aragaani in Yuunis sawirkiis usi la aragaawo. Maddaas daraadiyeed yaa an ogaanaani Yuunis ma tagaawo.